xukuumadu hay'ad cadsasho waxa ku dhawaaqay 19,000 oo daawanayay ciyaar kubadda cagta oo ka dhacay magaalada Istanbul. Arrintan oo kale ayaa ka dhacday ciyaaro kale oo dalka oo dhan lagu qabtay. Waa carar dadka ka timid ee ku sheegayeen in dawladdu ay si gaabis ah uga jawaabtay khasaarihii dhulgariirkii darnaa ee bishii February. Zeynab Alamandar waxay maadada culumta siyaasadda ka dhigtaa jaamacadda Okano ku taalla magaalada Istanbul, waxay sheegtay in madaxda dalka ay u taallo inay jawaab ka bixiyaan sidii ay ula tacaaleen dhulgariirkii dhacay.
It was mayhem. I mean, no one. There are still places where, you know, there are still needs of tents.
Why? Because we need that. We have to make sure that the people who are behind us, we have to make sure that the people who are close to us, are not only maha, but also the community of Kenya. We have to make sure that the people who are close to us are not only maha, but
ila ay dawladdu la kulmayso dhaleecayn sii kordhaysa oo la xidhiidha sida gaabiska ah ee ay dhibti dhacday uga jawaabtay ayaa dadka reer Istanbul isku abaabuleen sidii loo ururin lahaa cunto, biyo iyo waxyaabaha kale sida degdeg ah looga baahan yahay goobihii u dhulgariirku ku dhuftay. Xisbiga ugu weyn mucaaradka CHP oo sii maraya duqeyda magaalooyinka waaweyn ee maamulaan sida Istanbul ayaa isku dubariday howlgallo isla markaasna diray kooxo badbaado. Soli Uzel waxa uu maadada xiriirka caalamiga ka dhigaa jaamacadda Kadir ee magaalada Istanbul. Isagoo VOA-da kula hadlaya khadka Skype-ka ayaa waxa uu yiri:
They appear to be competent, effective and able to mobilize their resources much more.
Waxay u muuqdeen kuwa hawlkar ah, waxtar leh, awoodna u leh wixii loo baahnaa ay si degdeg ah u abaabulaan. Tani waxay muujinaysaa in haddii arrinta dhulgariirka si dab ah ay u qaataan oo ay u diyaar garoobaan ay buro dhaqaajin karaan. Waxaanay muujinaysaa in mucaaridku awood u leeyihiin in ay dalka wax ka qaban karaan si ka duwan sida ay dawladdu ku andacoonayso.
Madaxweyne Erdogan mar uu ku jiray booqashadiisii u horreysay ee goobaha uu dhulgariirku ku dhuftay ayuu diiday dhaleecaynta mucaaradka, kuna sheegay kuwa aan abaal lahayn oo aan xishoonayn. hase yeeshee booqashadiisi u dambeysay ku tagay magaalada Adiyaman oo dhulgariirku ku dhuftay ayaa hogaamiyaha Turkigu u cudurdaar bixiyey dadkana ugu yeeray in iyadoo mid la yahay hore loo socdo.
Due to the devastating effect of the tremors and the bad weather, we were not able to work the way we wanted.
Raadka xuna dhulgariiradiisiga iyo awooda oo xumay, awoodu maanaan helin in sidii loo baahnaa aan uga shaqayno. Aadamiyana maalmihii u horreeyey, taasi waa ka cudur daaranaynaa.
Madaxweyne Erdogan ayaa doorasho galaya sanadkan waxaana uu ballan qaaday in sanad gudihii uu 400,000 guri u dhisi doono dadkii dhulgariirka ka badbaaday. hase yeeshee mucaaradka ayaa isweydiinaya awoodda dowladda ee ay guriyo ku dhisi karto. Suzan Oley waxay wax ku qortaa wargeyska siyaasadda ee Politikiol.
It's to everyone a big shock. It's actually like a mirror where you see the hideous.
Tani naxdin weyn bay ku ahayd qof walba. Waa sidii muraayad oo kale oo aad ku arki kartid meelaha qarsoon ee wajigaaga. Sidan laguma sii socon karo.
Madaxweyne Erdogan ayaa dadka ugu yeedhay isku duubni isaga oo sheegaya in isaga iyo khibradiisa oo keliya ayna wax ka qaban karin arrintii Turkiga ka dhacday. hase yeeshee mucaaradka ayaa iyagu arka in xukunka 20-ka sano ee Erdogan ee maamul xumada iyo musuqmaasuqa uu sii xumeeyey musiibada. Turkigu kuma cusba doorashooyinka qaran, hase yeeshee dadka wax falanqeeya ayaa qaba in doorashada soo socota ay ka sii qadhaaran doonto.